kitongole ekyebyenjigiriza eri ewa Kiso bategeezezza nga bagenda okukola ebikwekweto ku masomero ga nassale agali mu kitundu kyabwe kuba kizuuliddwa nti mangi agatandikibwawo nga tegalina bisaanyizo. Bano nga bakulembeddwa mu myuka w'akulira ebyenjigiriza mu kitundu kino Hajat Janet Nakabugo, ensonga azinyonnyodde ng'agamba nti amasomero gateekeddwa okusooka okwewandiisa.
Ekisingira ddala obukulu ennyo kwe kukkiriza amasomero gaffe gano ag'abato okugawandiisa. Wakiso tulina amasomero agamerukawo, mu kaseera kano tulina amasomero agasukka mu 600 ag'abato, naye 600 eno yeeyokka eyakajja okurejisitaringa. Weewaawo tulina amalala agali agameruseeyo mu biseera bino. Education Act ya 2008 ewa Chief Administrative Officer wa disitulikiti yonna okuba yawandiisa amasomero ag'abato.
Omutakomye okwo ayogedde ne ku nsomesa abaana gye bateekeddwa okusomesebwamu.
Tubakubiriza okutambula ne guidelines policies zonna nga bwe ziva waggulu mu ministry y'ebyenjigiriza. Okusooka tulina Education Act, ECD policy, tulina basic requirements and minimum standards, tulina learning framework ye curriculum efuga oba eyamba amasomero ga nassale, amasomero g'abato okuba nti basoma. Tubakubiriza okufuna ebitabo.
Ng'amaliriza ayogedde ku nkwata y'abaana kubanga abali mu masomero gano enkwata y'abaana baabwe teyeeyagaza.
Naye tukomye okuleeta abasinia 4, abasinia 6 okubanga be basomesa abaana baffe abato. Tebalina bumanyirivu mu nsoma eyo ey'abato. Tubakubiriza ab'amasomero, bannannyini ssente, badayirekita, abakulembeze, muteekemu abasomesa abalina empapula ez'obuyigirize.
Bino byonna bitegeezezza bannamawulire.